Zaburi ya 38. Zaburi ni ya Dawidi. Yahimbiwe ku rwibutso. Uwiteka, ntumpanisha umujinya wawe kandi ntumpanisha uburakari bwawe bwotsa. Kuko imyambi yawe impamye, ukuboko kwawe kukanshikamira. Nta hazima mu mubiri wanjye ku bw'umujinya wawe, nta mahoro amagufwa yanjye afite ku bw'ibyaha byanjye. Kuko ibyo nakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze ku bw'ubupfu bwanjye. Ndahitamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira. Kuko ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye umuriro kandi nta hazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye, ndavunaguritse, nanihishijwe no guhagarika umutima. Mwami, ibyo nshaka byose biri imbere yawe. Kuniha kwanjye ntuguhishwa. Umutima urankubita, intege zanjye zirashira, amaso yanjye nayo ubwayo afite ibihuzenge. Abakunzi banjye n'inshuti zanjye bampaye akato ku bw'icyago cyanjye, bene wacu bampagaze kure. Kandi abashaka kunyica bantega imitego, abanshakira ibyago bavuga iby'ubwicanyi, bagatekereza uburiganya umunsi ukira. Ariko jyeweho meze nk'igipfamatwi, sinumva, meze nk'ikiragi kitabumbura umunwa. Ni ukuri meze nk'umuntu utumva, udafite mu kanwa ibyo asubiza undi. Kuko Uwiteka ari wowe niringiye, Mwami Imana yanjye ni wowe uzansubiza. Kuko navuze nti be kunyishima hejuru, iyo ikirenge cyanjye kinyereye banyirata hejuru. Kuko ndi bugufi bwo gucumbagira, kandi umubabaro wanjye uri imbere yanjye iteka. Kuko nzatura gukiranirwa kwanjye, nzagira agahinda k'ibyaha byanjye. Ariko abanzi banjye ni abanyantege nyinshi kandi ni abanyamaboko, abanyangira impamvu z'ibinyoma baragwiriye. Abituri n'aba babagiriye neza nabo n'abanzi banjye, kuko nkurikiza icyiza. Uwiteka ntundeke, Mana yanjye ntumbe kure. Mwami gakiza kanjye, tebuka untabare.